Yes. King Bao, Zela Matu, Wawindaji, Kale Bipo Moja, James on the home, and he come up with me.
Games on Entertainment.
Chotaka, nijitahidi ma kukuweka wazi hey. Baraka za wazazi, wakapongeza ma hatuwa wale roho safi hey.
Iwe chelea unisahau, hautaki hata kuniona. Iwe chelea unidharau, hautaki hata kuniona.
Baraka za wazazi, wakapongeza ma hatuwa wale roho safi.
Iwe chelea unisahau.
Singi tulikuwa kama pacha hey. Michezo yototoni bado iko ndotoni. Kutoka enzi hizo penzi sijaligawa na shanga unapuruka kuniacha kwa mataa. Nilijitahidi kutimiza zetu ahadi ila hukudiriki kulivunja letu penzi. Uliniona mshenzi patoroka bila kwaga. Yeah, inanipeni unajua. Kukumiza wangu tima mina yumba kaya tima. Deli mina lalama baby why. Ebu inanipeni unajua. Bow, mat, gang.
Ndoto ni huja potea ulipo, siku lipo ulalapo, siku lipo machoni huja potea ila moyoni baro upo. Wendo changu kivuli, wengine kwangu machangu.
Nuliza mtabibu uko wapi, mwengine sitaki, awendo kwangu wadati, mateso sitaki.
Nuliza mtabibu uko wapi, mwengine sitaki, awendo kwangu wadati.
Baby, no reason why.